la mukuru buli debinkanga buli chenkola ndabikanka byamaziga ebikunyumira sibye binyumira kwengena mu binyuma nkuleka munako zenjiza nenkola buli kisoboka wansi wenjuba ndabe nga nkusanyusa zenjiza nenkola buli kisoboka naye baby lwaki okaba.
Me girl.